It's the kids, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rapper's wanna talk about to ila mina wild ways ata ku compare. Yeah. The rap hits in a dozen as out about air. You. King to your chain, do like Jordan Airs. Look, you wash a moto kikisha na swish. Wanna put your chair. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene nzako themanini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah, na rappers what I'm bound na bifu na mimi. It's funny, who was chikangi na do if it's sunny. Mina shitana kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. Wata chena ila kupendwa na majimama do sidhani. Na nata utamtaka na domana watoto wana data. Jisikene na nata swa dakta na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liyezi nguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bata. Ulichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mimamba basha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy, Mr. Big Name, chui chui. Mziki shula, toto alikimbia umande. Sasa unashindanisha, pilau na makande. Nenda kawange, la bado utakaa upande. Naitwa chui, toko Wasafi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Yeah. Maboya wanateta, kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva the boy, Lunya was poppin', already know.